yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗi min Ali Nyalli Abdoulmoumouni yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannden haalan dow cuɓaki caka pelle jinganoje golloɓe leydi ngam anndude fedde ɓurde jamaare. En nanan ko ardiɗo Konep fedde hawjino cuɓaki kin wi'ata. Hano noon du fa hannden dow sigla gaɗol permis ɗo enden na ɗerol kesol awjuakilore ɗi enden darnira ɗo enden nder huɓere ñamen noon du permis o darnira ton maraɗi e zen nder Badou ni ko himɓe ciriyanakemo gaɗol makko nder région uji ɗi. En nanan ko ardiɗo sigila o ton nder région maraɗi e zen nder mbi'ata. Yewtere pindinol meɗen hannden haalan dow ñawtol himɓe ɓolu nder lokotoroje Tesawa région maraɗi himɓe leydi ndin kan en ndu laati sibila majjum. Cerasani kiloji jeɗɗi hedde birninkon ni ton andan lore rimbogon sami subaka o neɗɗo goto mayi himɓe hewɓe du ɓorti. Lettugal huɓere konni ton du lorde sami andaka fuu du ko saabi ko loreden sami amma du wakkati loreden sami ni ndiyam wonno toɓa nder cakantaraje ɗen sanne. Innadillahi wa inna ila rajiun, innadillahi wa inna ila rajiun. Kenga woni ko Mohamed Alwati mawɗo garde national région Difa laati nder bonande lore ton andan dow lawol kila kam kiloji hamre e waronja hedde huɓere Difa. Hannden du o moɓete ton andan tawa Allah hinno himɓe makko heƴoɓe. Ko Konep fedde hawjino fille cuɓaki gaɗaki caka pelle golloɓe jinganoɓe golloɓe leydi Niger illa kenga tawa nder ƴewtinade wurtina fedde jangganore himɓe leydi e golloɓe leydi ɓurde jama are nder leydi Niger. Kenga ko nange yana du fa hannden woteji région maraɗi Tilbury Zender gari feccere ɗi ñama e dewso fuu jottake woteji Agades Difa e tawa kan en ni keɗa. Nani ko Issa Dan Azumi ardiɗo Konep o wi'i Moussa Hassan gam humpitidde himɓe.
Le scrutin
cuɓaki kin ƴeewi golloɓe service uji gomnati campaniji gomnati e golloɓe nder campaniji e gollirɗe tawaɗe nder jonde ko e mum'en kan fuu e golloɓe nder porjeji. Kenga cuɓaki kin waɗa hankin woteji reedu leydi ɗin fuu fuɗɗa yettinede to amin. Nder wakkati mo kaldanmi he moɗon o min keɓi woteji région Tilbury maraɗi e Zender ñamey ɗo communiji ɗiɗi dow communiji joyi woteji mum'en jotti to amin. Miɗen keɗi Difa Agades e tawa miɗen miila du ko nange yana min keɓa woteji région ji ɗin fuu. Doso woteji département goto woni min keɓai. De woteji ɗin fuu kawrama min kalanan jama are no waɗi kan fuu e fedde ɓurde jama are. Joni ni min mbawa wi'i himɓe goɗɗum seni woteji ɗin fuu keɓidake. Handi ni waɗan hijjotoɓe ujunaji sappo e go'o tawaɓe ton anden nder leydi Saudia hijjotoɓe ɓiɓɓe leydi Niger yahuɓe ton anden gam hijju hikka gujarol maɓɓe e bernol maɓɓe fuu no ɗon no waɗira no hiɗira. Seni subaka o noon min keɓi habaru ko kenga ton enden waɗi nayejo goto mayɗo nder maɓɓe hanono Mustapha Kadi gollowo ko ho halirani ɗum Moussa Harouna to Madina.
À cette date
lanaji piroji sappo e tati woni komin keɓi nde Allah jaɓi du fa yottade asawe on lanaji na ummo lasar o lana sappo e tataɓa kan jippoto nder yamde joyi eko watti hijjoytoɓe keɓe joyo e capanɗe jeegom. Ndenne ɓe warta ɓeydo e hijjoytoɓe ujunaji jeɗɗo ɓen nonni baka natuɓe ley leyɗe yaasin jeehi ngala hen laatiɓe puɗɗi warde Madina woɓɓe du no e do lawol warde. Jonkay nimɓe tikki kino warde ni gam ɗo yaade balɗe ɗiɗi gomnanti Saudiya na maɓɓu laabimɗi funde neɗɗo wari gidda heɓta kaaru ko yettinoy ɗum to enda Madina. Ndenne hijjoytoɓe ɓen fuu kawra makko. Ndeni min gari ton min jaada Mina e waɗoyde balɗe tilsuɗe waɗede ton ɗon. Se gonga nimɓe ɗuuɗi hikka amma min keɓi neɗɗo mayɗo ton jon duuɓi capanɗe jeegom.
Sigila gaɗol ɗerol awƴaki lore kesol gol enden gol fuɗɗa ɗo nder reedu leydi Niger ni ton région maraɗi sigila o darnama hanono Ibrahima Halidou ardiɗo service uji yaha wartaji himɓe are mumen ton nder région maraɗi haaliri ɗum. Badou ni ko himɓe mbi'ino ceede gaɗol ɗerol permis gol enden caadake himɓe cirake sanne gam waɗude ɗerol gol en. Nani ko Ibrahima Halidou wi'i Mohamed Mamman gam famtinde himɓe.
fadde idum moƴƴinti ne fondite talkuru awƴollore ko jamani ɗum no wodi guineji golli tirɗinildaɗi to enda maradi jonka e golle muɗum nder région on watte talkuru awƴol moto ko jamani ɗum ñame watte fadde ɗereji ɗi no lilde ñamey min gaɗɗira ɗereji ɗi e ƴamɗe do talkuru awƴol mota ndun ɓe paama ni ko ɗum lilde do internet ñamey ñamey du no wodi bureau ƴewtintoɗo wodde do kokketeɗo talkuru awƴol mota ko jamani ɗum habaru heɓe dow mum ɗum waɗi ko balɗe tati ni miɗen paddi golle ɗe e domde laabi ɗi gomnanti
hoƴata
fani hannden dow lawol gaɗol permis keso woni himɓe ɗuɓɓe toon da nder région ndi fa gari fa gaɗane ɗerol kesol gol endan ko amma ni fa hannden sigila odu ni darnama ton andan ardiɗo sarusi ha wartaji himɓe are mumen ton nder région zender ƴami himɓe warɓe ɓe andan gaɗa muñal seɗɗa fani ɗum anda laabi kesi adoyteɗi ɗi andan nani ko adam halidu ardiɗo sarusi ha wartaji himɓe nder région zender o andan ni wi'i moustapha mamman sani gam famtinde himɓe
depuis hier on a suspendu
ulkenga min acciti kokkol ngol gam baada a yaari ɗereji ma goto fuu wala to min mbite ɗum wala ɗum golla gina woɗi du miɗen ƴama e nimɓe ɓe ɗum darta fuu kolla muñal fadde saɗorma o no wara min kalani horeɓe ardiɓe hawsu nokkure nde fuu police ji e gendarmeji e wiide ko jaɓoɓe talkuru awƴol mota kebta talkurum arande ɗin kadim resiɓe kokkete min jaɓa talkuru ndu resimoɓe kokkete on jotto dow nokku talkuru awƴol mota nun sayi ñande wi'a ɓe gara ɓe jaɓa talki maɓɓe ko jamani ɗum jonka e mayruɓe gollirta sayi tomin keɓi lawol wi'ede sako min kokkaɓe talki ɗi na ɗi joguite guinanda ni min galamiɗe golle domuna
donc pour le moment c'est en stand by
kenga ni nder habaruji amin ɗi andan on kettinake ko receveur mairie walam wi'i dow filla jottoje ɓoti ɗiɗɗe go andan ko watta ujunaji woygu ceede sefa ko kan yaari ton andan trésor e bca gam wattitidde amma gam humpitidde himɓe dow no woni no waɗa bandimin gon ƴami gollowo trésor mawɗo gon ɗo nder huɓere ñama endan gam humpitidde himɓe gollowo mawɗo o ni famtini ko trésor wattititta ceede ɓotitiɗɗe amma no hawreɗe yaara bca gam bca kanje wattitidde ɗi fa hande ni gam humpitidde himɓe gollowo trésor gon kandu wi'i ko ceede ɓotitiɗɗe no ɓotiɗiri fuu na no serkiri fuu bca o salata ko jaɓude ɗe fani warde hannden dimma heɓuɓe bak hikka ɓen andan no ni no heɗa wurtinaka fa hannden ɗum ndu woni ko janginoɓe ɓe andan e koye mumen gonno ƴama koye mumen ko saabi ɗum ndu woni fa hannden ko pondowo ko e himɓe nder pelle jinganoje golloɓe e janginoɓe nder janguirɗe potorɗe e janguirɗe ekkitaki jungo golle junngo woni no ƴama hoore mum nani ko haruna soumaila mayga wi'i rafika attaher gam famtinde himɓe
c'est inédit parce que normal
ɗum kay ba handa gam minen laatiɓe ƴeewoɓe ɓe min fuu min garti horeɓe ƴeewol ɓen ɗo fuu gaɗi ɗereji muɗum no bakko on waɗiri waɗi jeɗɗiji ɗiɗi ni joni komiɗen domi hokkitede hakkeji amin woɗi min anda ɗume saabi konimɓe kollaka no bakko on waɗiri ñame wodana ƴeewoɓe capanɗe nayo e jeenayo nder reedu leydi ndi no woodi hemre ɗeɗo fuu gartidi gam tewtewru ɗiɗaɓo on waɗana asaɓe nogay muɗum yaade alal nogay e go o fa hande eɗen tawa go'o lewru gomnanti no hani andinde nimɓe no bakko o waɗiri rafi pamral yaade to janguinoɓeɓen ko saabi ɗum woni de ni neɗɗo ndilama waɗa hunde no hani wi'e ɗum mane waɗoy ni ɗum waɗiri bande ɗum wela laamu hande ngu no hani kay ɓe kalira no bakko o waɗiri
talata e alarba jangoɓe université abdou mumuni mo ñame burti kolli mettal ɓerɗe mumen gam gomnati ɓooyi yoɓayɓe jangoɓe ɓe duni uddi poññame arana o enɗen gam fuɗude hakkillo gomnati hanono rafika arifa hassan ardiɗo fedde jinganore jangogoɓe université abdou mumuni ɗo enɗen haalirani ɗum kenda mariama
sont plongés dans un retard
miɗen tawa nder neɓella lebbi nayyi ko ceede komin ballititte ɗum yoɓaka gomnanti du hoƴƴino aadi e wiide fadde miɗen jaha potiri min joɓete nden warde hannde nde janngoɓe filla lokotorako witeɓe médecine ɓen tangoni no joɓe tawi du min godana no kuuje to janguete jeɗɗi ko wonno suulima woni min anda nde no kuuje jeegon koriɗe ɗe joɓiditte nde ni nokkure fuu jeɗɗije ɗiɗi watta ko yoɓide min kaldi e ministére hawjinde filla jandeji mawɗi nde hoƴani min aadi fadde kottabe min jobama fadde amin yade powtiri kadini no kurajinde filde golleji der universite de wino mabbe universite on gam wakati powtiri wadi jangobe universite ben do fungidana kota juloide der koreje modu dunne fu gomnanti anana itta cede hokka anab yoba amma gomnanti holli tidal nyira ko dun wadi komin koji adi e uddude labi je hunde fu wadaydu fu min tokkitito
a changer d'habitude
Mohamed Ould Gazawani ministre sogeji leydi Mauritanie kiddo subaka o mella to andan ardido leydi Mahamadou Issoufou ardido leydi Niger e ardibe leydi Afrique kewbe no putti he mellol gol andan miccintinen du himbe ni ko ardido leydi Mauritanie keso o lewru juin suba illa subaki aranikin o luttini Mohamed Ould Abdelaziz gada ardangal leydi Mauritanie dubi sappo ego
studio kalangu
Gaya do radio Faraa
Lambo chapande jenay Topere etati FM Tesawa
Do radio Tarmamwa Lambo chapande jenay Jeti topere joy FM
Birnin koni do radio Nia
Lambo chapande jenay Jeti topere joy FM Belle Yara
Do radio Dalul Lambo chapande jenay Jegom FM
Studio Kalangu
Lady Tesawa Region Maradi Himbe mouni no hedartinade Ko watta nyawtol himbe bolun do anda himbe be kejore ko en wada wobbe du kokki cede wobbe kokki nyamri dundu waddi ko fa hande e lawol gol endan ko watta milioji na cede sefa kawra nani ko Mansour Kane Mangizo lamido Tesawa halani Moktar Mahamadu gam humpitide himbe Lady Tesawa be gala bawde nabi en be kejore ko en bolun gona no nyawtore der loktoroje leydi din tittinkina ko himbe leydi din goni dalila majjum Mansour Kane Manzo lamido leydi Tesawa
sabin son son sollicité
ko andido wakati jigon bibbe wuro gorko e debbo yaade suka yamtami min balita dudden farjaro loktorore gattoli jiya kambe choggu safareji e cede loktorore der hitande fu ibe ngada ya warta le gallure den deni be kabay walede fu to ami be jippoto dum wadi ko hikka min kebi dabare de e wiide jomba de fu itta e terde nyamdu ko hennon funom dum hawra sonna cede den gatta le loktorore heba kulle gere ko yana nimbe alladu yettama min kebi baadeji ujinaji jeetati walli tibbe ko cede den ummake milioji nay e ujinaji hamre e sappo enen der majje min jeeyito sonnirde essence resoyde cede ko tawe jaarol nimbe de kile hamre e chapande joy der loktorore wade bolum e choggu pali yam ujunere ko mawbe e ujunere ko sukabe ko min jari jijandan to loktororden no don goldira e majja e halaka kaltenka kanja wonno wattane nimbe dem mun jolor jijam woru sonata kenana buudi keme joy amma hande neddo no wattirane dum suka e mawdo bolum yamtake bambu wodu mi de ndese pali ujunere fa wakati jonte pabbe dem
ce sera pour la période du palu inshallah
Allah sabbinane lamido himbe nani beldum sigila ona
les populations sont
bibbe wuro ben dun tilse e mabbe non sigila on welabe gam dun ittata bafin e mabbe yerno kalirano mi on jonda dun der baade fu feinde nimbe hamre tawa der mun e terde worre nibe ittatam wodi du dun wallitan kulle gere ko yana bibbe wuro wi non dem mun fandu jijam worru no sonnete no amma hande bolum non se gorko non se debbo non se suka non
homme et femme quelle que soit la provenance
Bandiraɓe tinaniɓe habaruji studio Kalangu e fulfulle dow yewtere pindinol meɗen handen dow ñawtol himɓe ɓolum nder loktoroje Tesawa région Maradi kokkol habaruji meɗen timmatanme miɗɗe miccintina himɓe du ko batu joɗa kalenmo studio Kalangu handen waɗan dow golleji kaliji ɗo nder leydi Niger Moktar Hammadou ardi batu joɗa kalen o salamu aleykum
kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio Kalangu
Facebook studio Kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum